and things there. That's why I do it always, yeah. I do it again, again, again and again.
Catch me, catch me.
I'm coming again, again, again and again.
Catch me.
I do it again, again, again and again. I'm coming again, again, again and again.
One chance, one score, one chance, one goal. Had to raise it back, hapa to report. One chance, one score, one chance, one goal. Hisi yomvu wa ni mafuriko. Hakuna cha kutetema, mziki unate Kenya. Tulisha panda milima na utu unashuka vilima. Hakuna pa kupi Kenya, maslishu wanachechema. Wako underdogs, tumewaweka po. Kila panapo riziki, hapa kosi cheche. Ache, kisiki basi leta jembe. Boom, chaka chaka, loa nyaka nyaka. Mwali kavunja ungo leo anatoa ofa.
Boom, chaka chaka, loa nyaka nyaka. Mwali kavunja ungo leo anatoa ofa.
No can only with no cry. I do it again, again, again and again.
Rock J.
I'm coming again, again, again and again.
Woo.
I do it again, again, again and again.
True.
I'm coming.
One for the money, two for the show. Ukijifanya mwamba tunakukontrol.
One for the money, two for the show. Ukijifanya mwamba tunakukontrol.
Niko kwenye ramani, nime ni clear wall. Mzo nipenda mtaumba po. Najituma bwashe, moto fire cheche.
Zanzibar cheche.
On my way.
Kila panapo riziki, hapa kosi cheche. Ache,
kwenye
kisiki basi leta jembe. Boom chaka chaka, loa nyaka nyaka. Mwali kavunja ungo leo anatoa ufa.
Boom chaka chaka, loa nyaka nyaka. Mwali kavunja ungo leo anatoa ufa.
No can no music, no cry. I do it again, again, again and again.
Rock J. Yeah, I'm Rock G. Yeah, that's how we do it every day. Yeah.